Amawubo 83 verse 1. Unkulunkulu ungathuli, ungalibali, ungali ukukhuluma Nkulunkulu. Verse 2. Ngoba bheka izisa zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo baphakamisa ikhanda. Verse 3. Ngoba uqili benza uzungu ngabantu bakho, bacebisana ukulwa nabathukusiweyo bakho. Verse 4. Bathi, uzani sibaqothule bangabe saba isizwe, negama likaIsrayeli lingabe lisakhunjulwa. Verse 5. Baceba nganhliziyonye benza izivumelwane ngawe. Verse 6. Amatende ka-Edomi naka-Ishmayeli naka-Mowabi naka-Hagari. Verse 7. Nogebali no-Amoni no-Amaleki neFilistiya nabakhile eTire. Verse 8. Ne-Asiriya lahlangana nabo laba yingalo yabantwana bakaLoti Sela. Verse 9. Yenza kubo njengakuMidiyana kuSisera nakuJakibi nasemfuleni iKishoni. Verse 10. Ababhubhela eNiduri babe ngumquba womhlabathi. Verse 11. Amakhosana abo wenza abe njengo-Orebi noZebi, nabakhulu babo bonke njengoZeba noSalimuna. Verse 12. Ababethi, masizithabathele amadlelo kaNkulunkulu. Verse 13. Nkulunkulu wami, benze babe njengezibi ezikhwishizayo, njengamakhoba amuka nomoya. Verse 14. Njengomlilo oshisa ihlathi, njengelangabi elithungela izintaba. Verse 15. Baxoshe kanjalo ngesivunguvungu sakho, ukuthuse ngesiphepho sakho. Verse 16. Thela ubuso babo ngehlazo, baze bafune igama lakho Jehova.
Verse 17. Mabahlazeke baphele amandla kuze kube phakade, bahluleke babhubhe.
Verse 18. Bazi ukuthi nguwe wedwa ogama lakho linguJehova, ungophezu konke emhlabeni wonke. Okay.